Emashibhini akasafuneki, unekhanda icele kakhulu masedakiwe akaphuzeki. Inkosi Malanga yesidaba kaphuzi yathela, umakhambi akadakwa onyamaphepha. Unomqondo obonile, meholile umbona esipotini ekusele namaqakala angcolile. Egqevusa indaba abawuze kuze kuze, akhulume ngomakhelwane ahleka zasuze. Aphuze abuze basedakiwe obuka ubuyena, asholo phezulu ngenhlamba masesingisho kuwena. Sasuka kubi kanye, adinwa dunisela amadoda, kuchitheka ijike kuba isimaye maye. Saphake isebo nemgqabhisi engakokhokhelwa, kugibele phezu kwamatafula akhaba amabhodlela. Athuka ukaba ambambasa ugumede umkhaba, asikazi ushesi nempama aqabula uzozifana. Aza ngathenjwa ekhathalelwa yena abantu, afusa ngalokho embanga umkhize ngokumnukisela ngesiphanda. Nasi isimanga
bamakakonke le babuyeke ukuthi bawusukhulile.
Ucingo iyinkalele elithi ayizomlanda nangu la usegqakele. Nabo ayijikele aziyona eqhathayo, ayigudubeze ayiphose emahlathini ahlabayo. Uyozwa ngayikhala
mamakakonke
asahele, ngibenza nje abaphaphayo. Imaleka ayijikele ngebhodo lakhara eqhaphayo, ukuthi akanamali ephaketheni. Lokho akumkhathazi ngoba hlezi kuneliphi emabeleni. Masebudle kahle akadansi uqede isikhathi, uqele bula azaxoboze ngamabele phansi. Adlala azabuza ukuthi babo baba abdrive kuze kubile yondaba. Usejula kumanzi te nomzimbo oyinqwaba, akagezile njalo ulukaphu ikhwaba. Isisu silesi intaba eshole intshinkaba, obhiya netive nephuza fese ehaba. Nasi isimanga
mamakakonkele akuyeke ukuthi bawusukhulile.
Wakwele tubiya ekama lendoda yakhe, wajijela udlamini ebusweni ngemboza yakhe. Wenzani kodwa lo mfazi engishisa ebusweni ngogwayi? Uplaka isidakwa esinebhothomu senotwayi. Wathola itoho kubhubhu waxabana neboso, wafika edakiwe yamthethisa wayigqema ngekhoxa. Wazwakala naye ikhala
mamakakonke
kudakwa ngabo. Akhulume iindaba zabantu kodwa mase bekhulume zakhe abathela isibhaxo. Mase bukhile abamshoyo bathula abaziduba, bayazi indoda ibamba ngobhongwane isuzu isibhu. Akanankinga ungamnika ibhodlela lonke alishaqeda hambe ithole igospel indlela yonke. Akaphimbi kho uhlula inkomo izozimonga, asunamavosi akubhinga ngokuhlukahlukana ufo. Ubudlonya 24 hours hey akagcikeki, uthephuza ngala bekhuluma akagcikeki. Ubhiye ubhobhozela istifi yasitrikjela, emva kwalokho ngiyasaba inhlamba azoyithimisela.
Entertainment.